Namshukuru Mungu.
Want to thank God.
Kwa sababu tumepata neema kusimama mbele ya kanisa.
Because we are so blessed to stand before you.
Ili kushuhudia jina la Yesu.
To witness the name of Jesus Christ.
Tunafurahi mara tena.
We are happy today again.
Kwa sababu siku hii inaitwa siku ya Waafrika.
Because this is the day of African, you know, celebration, the day of the cultural African celebration.
Sisi kama Waafrika,
as people from Africa,
tunafurahi sana.
We are happy.
Kwa sababu Mungu hana upendeleo.
Because God has been good to us. He has no boundaries.
Kwa sababu alisema katika mataifa yote.
Because he says, all nations,
katika lugha zote,
all languages,
katika jamaa zote,
all tribes,
wote ambao wanamcha Mungu, wanamwamini Mungu,
those who obey God and
Mungu,
live, honor him,
Mungu anawakubali.
God accepts them in his family.
Tunafurahi pia kwa sababu Mungu anatufurahia sisi sote pamoja.
And we are happy and we rejoice because God has accepted us all together.
Na mara moja tusome neno la Mungu.
Let's go and pray, read the word of God from the Holy Book.
Katika kitabu cha Matendo ya Mitume.
In the book of Acts.
Sura ya nane.
Chapter 8.
Na mustari wa 26.
Verses 26
hadi 20 hadi 40
until 40.
Tamba ndugu asome kwa Kiingereza.
And I'll read in English. Now an angel of the Lord said to Philip, raise and go toward the south to the road that goes from Jerusalem to Gaza. This is the desert place. And he rose and went, and there was an Ethiopian eunuch, a court official of the Candace, queen of Ethiopians, who was in charge of all treasure. He had come to Jerusalem to worship, and was returning seated in his chariot. He was reading the prophet Isaiah. And the Spirit said to Philip, go over and join this chariot. So Philip ran to him, and heard him reading Isaiah the prophet and asked, do you understand what you are reading? And he said, how can I unless someone guides me? And he invited Philip to come up and sit with him. And the passage of the scripture that he was reading was this. Like a sheep, he was led to the slaughter, and like a lamb before its shearer in silent, so opens his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from earth. And the eunuch said to Philip, about whom, I ask you, does the prophet say this about himself or about someone else? Then Philip opened his mouth, and beginning with this scripture, he told him the good news about Jesus. And they were going along the road. They came to some water, and the eunuch said, see here, water. What prevents me from being baptized? And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away, and the eunuch saw him no more and went on his way, rejoicing. But Philip found himself at Azotus, and as he passed through, he preached the gospel to all the towns until he came to Caesarea. May God bless the word.
Amen. Kwa kukomboa wakati, wanaosoma Kiswahili nafikiri wamefuata kwa sababu wana maandiko.
For those who are reading in Swahili, you can read along.
Tunajua kwamba katika maandiko Yesu alipokuwa duniani aliwachagua mitume 12.
We know from the Bible when God Jesus was in this world, he chose 12 disciples.
Na alikuwa na wanafunzi wengi.
But he had so many followers.
Na alipopanda mbinguni.
But then when he went to heaven,
aliwaachia mitume wake huduma.
He left so much responsibility upon all the disciples.
Huduma ya kueneza injili mahali pote.
The responsibilities to go out and preach his word to many nations.
Maana aliwaambia mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu.
You're going to receive a spirit for the one that's going to guide you on what to do.
Nanyi mtakuwa mataifa yangu katika Yerusalemu, Yudaya, Samaria na hata mwisho wa dunia.
You're going to be responsible for spreading the word of God in Judea, in Samaria, and all other nations all over the world.
Neno la Mungu ni kweli.
The word of God is true.
Na neno lililosemwa na Mungu lazima litimie.
And the word that God says, it will come to pass.
Na wakati ulifika katika Yerusalemu mitume walikuwa wakihubiri neno.
There came a time when
wakati mitume walikuwa wakihubiri neno katika Yerusalemu.
When the disciples were preaching in Jerusalem.
Mateso ikatokea.
There was so much persecution.
Sauli akaanza kuwatesa mitume.
Saul was persecuting all the disciples.
Na watu wengine wakawatesa mitume.
And many other people who weren't believers
were
persecuting the disciples.
Na kanisa pia wakalisumbua.
The church was persecuted.
Na ikawa lazima mitume watawanyike.
All the disciples were torn apart. They were sent all different places.
Wakaanza kukimbia huko na huko.
They ran away all over. They were dispersed all over.
Wakatawanyika.
They were all torn apart from being together.
Wamoja wakaenda Uyahudi.
Some of them went to Judah.
Wengine wakaenda Samaria.
Some of them went to Samaria.
Kwa sababu tayari Stefano amekuwa amefariki.
Because Stephen had been killed yet.
Na wengine wakaanza kutawanyika.
And there was not that unity. Everyone was just going their own way.
Lakini katika ile kutawanyika palikuwa mpango wa Mungu.
But this was a plan of God for that their departure and getting away from each other.
Maana njia ya mpango, njia ya wokovu ya Mungu ni njia ambayo sisi wanadamu hatuwezi tukaelewe vizuri.
Because salvation, we as human beings, we cannot understand.
Wakati mitume walisumbuka, sisi wanadamu tunaweza ona kwamba ni shida.
If we look at it, the way the disciples were being torn apart and going their own ways, we might think it was a big problem then.
Lakini Mungu alikuwa na mpango ndani.
But God had a reason for it.
Kwa sababu imeandikwa, njia za Mungu si moja na njia za wanadamu.
Because it's written in his word that his ways are not like the way of a man.
Mungu ana njia zake.
God has his own way of doing things.
Na tunamuona Filipo akishuka Samaria.
We see Philip going to Samaria.
Na alipofika Samaria, huko pia alianza kuhubiri.
He went to Samaria and he started preaching there.
Japa likimbia kutoka Yerusalemu, lakini hakuacha kazi ya injili.
Even though he ran from Jerusalem, he didn't stop preaching.
Ukimbizi ulianza zamani.
That's what we're talking about. Refugee and running away is not a new thing.
Tunaposoma habari za Yesu alipozaliwa.
When we read about Jesus and him being born.
Mfalme Herode alitafuta kumuua.
Herode wanted to kill Jesus.
Na malaika wa Bwana alimtokea Yusufu.
And the angel of God appeared to Joseph.
Akamwambia, chukua mtoto na mamaye, mukimbie maana mfalme Herod anawatafuta.
Take your son and your wife, run away because the king is going to kill you.
Akamwambia, ondoka chukua mtoto na mama yake.
Get out, take your family and leave right now.
Na mukakimbilie Misri.
Run to Egypt.
Ninaposoma habari hizi, ninashangaa.
When I read these stories in the Bible, I'm just surprised.
Mahali ambapo watu walikimbilia jana, sio mahali ambao watakimbilia kesho itakayokuja.
In history where people ran before, it's not where they're going to run in future or where they're running to now.
Tunamuona Yusufu na Yesu na Maria mamaye wanakimbilia Afrika Misri.
We see the family of Joseph, Jesus and Mary running to Egypt in Africa.
Ingekuwa wakati huyu angekimbilia Amerika.
What if it was right now? They would be running here to United States.
Kwa sababu Amerika ndiyo inchi nayo pokea wakimbizi wengi.
Because United States is one of the countries that receives many refugees.
Na labda wachache Ulaya na wengine Australia.
A few in Europe and some in Australia.
Lakini hapo zamani Afrika pia ilipokea wakimbizi.
But we hear from the Bible that
kwa sababu
that long time ago,
mambo ya
people
dunia,
went to Africa.
Yes, mambo ya dunia yanabadilika badilika.
What does that tell us? Things are changing all over the world.
Leo tunakimbilia Amerika.
Now we are running and most people are coming to
na
United
States. Hapo zamani
States.
Yesu alikimbilia kwetu Afrika.
But then Jesus ran to Africa.
Hayo yote ni mpango wa Mungu.
All that is about God's plans.
Amerika ingekuwa leo ninyi angekimbilia kwenu labda.
If America was there, then definitely Jesus would have run.
Lakini
would have come here.
Mungu ndiye anayemiliki nyakati wakati.
God is the one who owns time.
Wakati huo ulikuwa wakati wa kuelekea Afrika.
Then it was time for Africa.
Na wakati huu ni wakati wa kuelekea Amerika.
This time is time for United States of America.
Ulaya na nafasi zingine.
Europe and other places in the world.
Sijue, labda siku zijazo zitakuwa mambo mengine.
I don't know in future what will happen.
Lakini hayo yote tunayomwamini Mungu, tunajua kwamba kuna mpango wa Mungu.
But for us Christians, we know there is already a plan for the future.
Hapo Filipo anakuwa Samaria.
Because we see Philip is in Samaria right now.
Tunajua Samaria palikuwa hapa naishi watu ambao wana ni mchanganyiko.
We know Samaria had deep all kinds of people, culturally and you know people from all over the world.
Hapa kukua Wayahudi peke yao.
They weren't just Jews.
Hawakukua peke yao.
They weren't only Jews living in Samaria.
Palikuwa pia watu wa mataifa.
There were people from other countries.
Na wakati Philip alipokuwa hapo,
when Philip was in that in Judea,
Biblia inasema kwamba Roho wa Mungu akasema naye.
The Holy Spirit came and talked to Philip.
Akamwambia aende njiani.
Go your way,
ili apate kukutana na huyu toashi kutoka Ethiopia.
And you'll meet this eunuch from Ethiopia.
Philip alikuwa mwinjilisti.
Philip was an evangelist.
Toashi, Biblia inasema kwamba alikuwa ni mtu wa mataifa.
And the eunuch was a person who traveled from nations to nations.
Lakini mtu wa mataifa ambaye alimuogopa Mungu.
And he wasn't a Christian, but he did know in her consciousness
na kitu cha lazima zaidi, alienda Yerusalemu kumwabudu Mungu wa Israeli.
He came to Jerusalem to worship.
Na Filipo Roho wa Mungu akamuongoza.
And the Holy Spirit led Philip.
Kuhubiri injili si kazi ya mwanadamu.
To preach or to teach about the word of God is not about the responsibility of man.
Lakini ni Mungu ambaye anapita katika watu wake.
It's God who uses people, who uses his people to spread his word.
Mungu anatumia watu wake kueneza injili.
God uses people like us here to spread his word all around the world.
Ili watu wapate wokovu wa Yesu Kristo.
For people to be saved, for people to be brought to his kingdom.
Tunamuona Filipo akifuata njia ambayo amepewa.
We see Philip going step by step by God's instructions.
Anibia ondoka enda upande wa kusini.
Go and climb in her chariot.
Njia ya kutoka Yerusalemu kwenda Gaza.
On her way to Gaza.
Maana roho wa Mungu alijua mahali Filipo atamkuta towashi.
And there you're going to meet the eunuch.
Njia zetu Mungu anazijua.
All our plans and wherever we are planning in our hearts, God knows.
Na Mungu anatuhitaji.
And God needs us.
Mungu anakuhitaji.
God needs you.
Mungu ananihitaji.
God needs us here.
Mungu anahitaji watu wote.
God needs each and everyone.
Na Mungu ametayarisha mpango wa kumtafuta mwanadamu ili apokee wokovu.
And God has very clear plans on how to reach you wherever you are so you can receive salvation.
Tunamuona Filipo akikutana na towashi.
We see him meeting the eunuch.
Na towashi alikuwa anatoka Yerusalemu.
And she was coming from Jerusalem.
Alitoka kuabudu.
To pray.
Lakini tunaona towashi alikuwa bado hajapokea wokovu kweli.
But we know when we read in this verse that she wasn't very much there. No, she hadn't known God as such.
Lakini alikuwa anasoma chuo cha nabii Isaiah.
She was reading the Bible about Isaiah, the Torah.
Tunakuta katika kupokea wokovu kuna hatua.
This reminds us, getting saved takes time to.
Kuna hatua ambazo mtu anapaswa kupiga za kwenda mbele na kupokea wokovu.
You have to take certain steps to receive salvation.
Mtu ambaye alikuwa akimuogopa Mungu kama towashi wa Ethiopia.
She knew, she obeyed, but she had not received.
Mtu ambaye alienda Yerusalemu kumwabudu Mungu wa Israeli.
She traveled all the way to Jerusalem to worship.
Mtu ambaye alikuwa akisoma maandiko, akichunguza maandiko.
She would go into the Holy Bible and read and try to read the Bible.
Anakutana na Filipo.
Here we see her meeting Philip.
Na Filipo anamuuliza mambo ambayo tumesoma.
And Philip asks her these questions.
Je, unaelewa unayoyasoma?
Do you really understand what you're reading?
Kusoma na kuelewa.
Reading and comprehending.
Katika neno la Mungu kuna utajiri wa ajabu.
In the word of God there's so much richness.
Utajiri ambao unaleta wokovu katika maisha ya mwanadamu.
The richness that brings a lot of wealth, salvation into our hearts.
Utajiri ambao unaleta wokovu kwa mataifa yote.
The richness and wealth that brings salvation to all nations all over the world.
Na Filipo anamuuliza towashi, je, unaelewa unayoyasoma?
And Philip asks the eunuch a simple question. Do you really understand what you're reading?
Na towashi anajibu, nitawezaje kama sina mtu wa kuniongoza na kunieleza?
And her response was, how will I if I don't have anyone to guide me and interpret, you know, explain what it means?
Towashi alisoma lakini alihitaji mwalimu, alihitaji kiongozi wa kumsaidia.
She read, but she could not understand. She could not comprehend what it really meant.
Ni kwa sababu hiyo Mungu alitayarisha kila kitu.
That's for that reason God had already prepared everything.
Mungu alipoanzisha kanisa kupitia mitume.
When God started the church through the disciples.
Alikuwa amesema kwamba wamoja amewafanya kuwa mitume.
He said some of them going to be disciples.
Na wengine amewafanya kuwa wainjilisti.
Some will be evangelists.
Na wengine aliwafanya kuwa manabii.
Some will be prophets.
Na wengine amewafanya kuwa mapasta.
And some will be pastors.
Na wengine amewafanya kuwa walimu.
And some will be teachers.
ili kanisa la Kristo lijengwe kwenye msingi.
And all that is because the church of God to be built.
Ni kwa sababu hiyo towasha lisema nitaelewa na namna gani kama sipati mtu wa kunieleza.
And that's why the eunuch said, how am I going to understand if there's no one here to help me out with this?
Tunashukuru Mungu sababu ametupa neno lake, tumepewa neno la Mungu.
We thank God because he's given us his word.
Na tunashukuru Mungu sababu ametupa watumishi wa kutuongoza.
And we thank God because he has also provided us with teachers.
Na kutueleza neno la Mungu.
To help us understand his word.
Ikiwa umesoma,
if you read,
umesoma Biblia,
and you've read the Bible,
umefanya vizuri,
you've done good.
Kama kuna mambo ambayo haukuelewa,
if there's anything you don't really
Mungu
understand,
ametupa viongozi.
God has given us
ufunuo.
He has given them knowledge to help us.
Wamepata revelation.
For us to help understand them.
Na roho wa Mungu yupo tayari kutusaidia kupita wao.
And the Holy Spirit is ready to help us through them.
Na mahali ambapo watumishi wa Mungu hawafike.
That place where the leaders cannot teachers.
Roho wa Mungu anafunua.
The Holy Spirit will reveal to us.
Maana roho wa Mungu ni mwalimu mkuu.
Because the Holy Spirit is the best teacher ever.
Roho wa Mungu ni msaidizi.
He helps us. He's the helper.
Na shabaha ya hizo njia zote ni ili wewe na mimi na watu wengine mataifa yote tupate wokovu wa kweli.
And all these plans and everything is for you and us to get saved.
Na towasha alikuwa akisoma chuo cha Isaiah.
And the eunuch was reading in the book of Isaiah.
Na Philip akaanza kumueleza.
And Philip started to explain to him.
Kwa sababu towasha alisema huyu ambaye neno linazungumuza ni nabii gani? Ni yeye peke yake au ni nabii mwingine?
This verse I'm reading, what is it talking about? Is it him alone or there are others about?
Oh, hakukuwa naelewa ni nani kweli.
She didn't understand who the verse was talking about.
Na katika ulimwengu huu, watu wengine wanaamini manabii ambao waliishi zamani.
There are so many all over the world who believe in many prophets.
Na watu wengine wanaamini kupitia njia, wanatafuta wokovu kupitia njia zingine.
And many people look for salvation through different ways.
Lakini Yesu alisema.
But we know Jesus has proclaimed to us.
Hakuna jina lingine.
There is no other name.
Chini ya jua.
Beneath the sun.
Ambalo ndani yake watu wanaweza kuokolewa.
In which every nation is saved.
Isipokuwa jina la Yesu.
It's only Jesus Christ's name through that can happen.
Jina la Yesu peke yake katika Matendo 4:12 ndilo ambalo ndani yake tunapata wokovu.
In the book of Acts, it's only through the name of Jesus that all nations will be saved.
Lakini lazima tuelewe injili ya Bwana Yesu.
But there is a part there that we need to comprehend and understand the word of God.
Paulo alipokuwa akihubiri huko Rumi,
when Paul was preaching in Rome,
katika sura yake ya 10 na haya ya 14,
in the book of verses 10 up
na mstari wa 14,
chapter 10 verses 14 to 17,
alisema kwamba imani huja kwa kusikia.
Peace comes through listening.
Na kusikia huja kwa neno la Mungu.
And listening comes from the name of God, the word of God.
Lakini watu mbele wa mabudu Mungu lazima waamini kwamba Mungu yupo.
When you worshiping, when we worship as a church, we need to know that God is there for us.
Hawawezi kuabudu kama bado hawajamuamini.
We can't just worship if we don't believe.
Na hawawezi kumuamini kama bado hawajamusikia.
And we can't believe if we haven't heard him.
Na hawawezi kusikia kama hawakuhubiriwa.
And they won't hear if they've not been taught and preached to.
Mbele ya kuamini tunahitaji kusikia.
Before we believe, we need to hear and understand.
Na kwa kusikia tunahitaji watu wa kutuhubiri.
And before we hear the word of God, we need our leaders and our pastors to teach us.
Tunashangaa tunapotazama wa Amerika.
Sometimes we wonder and get surprised when we look at Americans.
Ni tofauti na wa Afrika.
There's a big difference with people from Africa.
Ninyi mna ujuzi sana.
There is a lot of technology here.
Mnajua kusikia na kuchunguza mambo.
You know how to look into things and investigate.
Na kuliko wa Afrika.
Than most people from Africa.
Hiyo ni neema kutoka Mungu.
That's a revelation and it's a something that comes.
Imani huja kwa kusikia.
The faith comes from listening.
Lakini kusikia neno la uzima, neno la Mungu.
Listening to a word, a living word. The word that comes from God.
Technology imeleta mambo mengi mazuri.
Technology has brought so many good things.
Na watu wanasoma, 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 masomo, wengine wanasoma hadi miaka ya uzee.
People read and people go to school and they get big degrees and all until they are old.
Lakini njia ya kupata wokovu ni kusikia, sio technology, lakini ni neno la uzima, neno la Mungu.
But to hear the word of God is not about technology or any other way.
Na hata,
it is listening to the word of God
neno,
right inside your heart.
Na neno lifike katika mioyo yetu.
And the word needs to penetrate right inside our hearts, our souls.
Huyo huyo Paulo alipohubiri Warumi katika sura yake ya kwanza.
When Paul was preaching in Romans chapter 1,
na mustari wa 16,
verses 16,
alisema kwamba sionei haya injili.
This is what he said, I'm not ashamed of the gospel.
Muta kipokea injili.
When you receive salvation,
inamuondoa oga na haya.
It takes away all shame and being afraid.
Alisema kwamba sionei haya injili.
I'm not afraid of the gospel.
Maana ni uwezo wa Mungu.
Because it is God's strength.
Ni uwezo uletao wokovu.
It brings salvation to me.
Kwa kila mtu aaminiye.
For those who believe.
Kwa Myahudi na kwa Myunani pia.
To the Jews and to those the Gentiles.
Maana kwa Muisraeli na kwa mtu wa mataifa.
To the Israelites and to those of the world.
Injili ni uwezo wa Mungu.
The gospel is from God.
Tunashukuru Mungu aliyetupatia injili ya wokovu.
We thank God because he's given us his word that saves us.
Na towashi alipokea injili hiyo.
And the eunuch, we are told, she received.
Biblia inasema kwamba Filipo alianza kwa maneno yale yale ambayo alisoma akamueleza injili ya Bwana Yesu.
The Bible tells us Philip reached out and read the same verse and explained to the eunuch.
Akamueleza injili ya kuenea.
He told her the salvation of God.
Katika Afrika,
in Africa,
tuna watu wengi ambao wana madini katika desturi ya Kiafrika. Na hapo zamani mbele ya kupokea injili ya Yesu, kila watu wanakuwa na namna ya kuabudu.
In Africa there are so many traditional worshiping groups
wakiabudu miungu.
So many worship different kinds of gods.
Wamoja wanaabudu ngombe.
Some worship cows.
Wengine wanaabudu kondoo.
Some worship sheep.
Wengine wanaabudu mashamba.
Some worship their property, land.
Wengine wanaabudu mambo kadhalika.
So many things. Different people, cultural, they worship different gods.
Na wakati injili ilifika huko kwetu.
But when the salvation came to our land,
kuna wengine ambao wanaabudu lakini wanatafuta mambo machache katika Biblia.
There are those who worship but still they look in the Bible and find a few words.
Hawachukue injili kwa jumla.
They don't read the whole gospel as it's intended to.
Unakuta wengi wamepotea njia.
This confuses so many people.
Kwa sababu hawakusoma maandiko kwa jumla.
Because they don't read the whole Bible, they read a context in it.
Lakini bibi inasema kwamba Filipo alimueleza towashi injili kuanzia kwa maneno lakini akamueleza mengi.
And we see Philip trying to explain everything from the previous.
Lazima tuelewe siri yote ambayo inapatikana katika injili.
It is our responsibility to know and to comprehend the whole gospel, the whole word of God.
Na towashi akaelewa.
And then the eunuch got to understand.
Na kaanza kusema maneno ambayo inaonyesha kwamba amepokea, maisha yake yamebadilika.
And she started proclaiming things that showed that she had understood.
Akamwambia Filipo, mbona sasa maji haya, kwa nini nisibatizwe?
Why then, what can stop me from being baptized right now?
Na Filipo akamwambia, I'm ready. Ikiwa unaamini na moyo wako wote.
And Philip said, if you are ready and you really believe, why not?
Hapana kuamini kipande.
We are not supposed to believe just a part of the word of God.
Kama unaamini na moyo wako wote.
We need to believe everything with all our hearts.
Watu wa Mungu, lazima tuamini na moyo wetu wote.
Completely, we need to surrender and believe completely.
Tuamini Yesu Kristo na moyo wetu wote.
We believe in Jesus with all our heart.
Na baadaye alimubatiza.
And we see the eunuch being baptized.
Tunasoma neno la Mungu kwamba baadaye Roho wa Mungu akamchukua Filipo.
And since then we read that Philip went away.
Na towashi akabakia peke yake.
And the eunuch was left by herself.
Baada ya kuhubiri injili, tutaenda mbinguni.
What does that show us? After we preach and understand the gospel,
walio mwamini Bwana Yesu, baada ya kuokoka, tunangoja kwenda mbinguni.
All of us, after we believe and trust in God, we will end up somewhere in heaven.
Roho wa Mungu akamchukua Filipo, akatoweka.
Philip was taken and he went up in heaven.
Roho wa Mungu alimchukua Elia hapo zamani katika gari la moshi akatoweka.
And we know Elijah was taken too.
Na Bwana Yesu alipanda mbinguni mitume wakimuona akaenda mbinguni.
And Jesus also was taken up in the skies.
Na Yesu atarudi atachukua kanisa litaenda mbinguni.
And we know he will be back to take his church. Up.
Walio na wokovu wa Mungu mwisho wataenda mbinguni.
All of us who believe in Jesus Christ and save, we will one day go.
Biblia inasema towashi akaendelea peke yake akiwa na furaha.
And we read in the Bible that the eunuch went her way happy.
Furaha na wokovu ni mambo ambayo yanaambatana.
He was happy with salvation, and salvation and happiness, there are two things that go together.
Hatuwezi kutenganisha wokovu na furaha.
We cannot put these two things asunder. They go together.
Watu ambao wanafurahia mambo ya wanayoyaona au wanayokuwa nayo.
People who are happy with the things they see in their lives.
Lakini furaha ya kweli ni furaha ya wokovu.
Real happiness is the happiness that comes from God.
Biblia inasema kwamba, Biblia inasema,
the Bible says,
towashi aliendelea akiwa na furaha.
The eunuch continued being happy.
Waliopokea wokovu wana furaha.
Those who receive salvations are happy.
Ninajua kuna furaha uliopokea wakati ulimpokea Bwana Yesu.
I know there is some happiness you received when you got saved.
Mtu anaweza furahia pesa anazokuwa nazo.
Some people get happy when they got money.
Lakini siku moja utaona watu wengine ambao wana pesa lakini wamekosa furaha.
But there are so many other people out there got a lot of money, wealth, but they're not happy.
Mtu anaweza furahia cheo ukuu ambao anakuwa nayo.
People sometimes they're happy when they get authority. and their leaders.
Lakini utaona watu wengine ambao wana cheo ni wenye heshima lakini wanakosa furaha moyoni.
And we know there are so many leaders out there, people who got authority over so many and they're not happy.
Na Paulo aliwaandikia wa Filipi akisema,
but Paul writes in Philippians saying this.
Furahini katika Bwana siku zote.
Be happy in the Lord all the time.
Walio na wokovu wana furaha ya kila wakati.
Those who receive salvation are happy all the time.
Huko Afrika ni mahali ninajua. Tuna maskini wa ajabu.
In Africa, the place we know very well, we have very poor people.
Huko Afrika tuna kambi za wakimbizi ajabu.
There's refugee camps all over.
Utakuta mtu na jamaa anakuwa katika kambi hajui kesho maisha yatakuwa namna gani.
You see lots of people in refugee camps. They don't know what they will have for tomorrow or what's going to happen for them.
Lakini kwa sababu ana Yesu, ana wokovu wa Yesu, amepokea wokovu alipopokea injili ya Yesu.
But what keeps them is when they know they got Jesus in their heart.
Anaamini jina kubwa la Yesu.
They believe in the big name of Jesus Christ.
Ana furaha moyoni.
He's satisfied. He's happy.
Kanisa la Mungu, tufurahie wokovu tulioupata.
We need to rejoice for the salvation we've received.
Maana wokovu huu ni zaidi ya pesa.
This salvation is much wealthier than even money.
Wokovu huu ni zaidi ya nyumba.
It's much profitable even than a house.
Wokovu tulioupata katika injili ni zaidi ya jamaa tunazokuwa nazo na mambo mengine mazuri tuliopewa na Mungu.
It's much important than any other thing that we have in our lives.
Maana wokovu tulionao ni furaha ya ajabu.
It is great happiness when we think about the salvation we have.
Hata tukifika kwa mpaka wakati mwili utatengana na roho.
Even at the end when the soul departs from our body.
Kambi za wakimbizi zitabaki huko.
All the refugee camps will stay here.
Nyumba zitabaki huko.
All the big houses will remain here.
Pesa zitabaki huko.
Wealth and money will always stay here.
Lakini nitavuka mpango na wokovu niliopewa na Yesu.
But I will go across the bridge with the salvation that Jesus has given me.
Na kazi na huduma ambayo ninifanya katika jina la Yesu ndizo zitanifuata mimi.
And all my works in this world will follow me where I go.
Na zitakufuata wewe.
And I believe your good works will follow you too.
Towashi alibaki peke yake, Filipo ameenda zake, Roho amemchukua.
The eunuch stayed there by herself and she went her way by herself. Philip had gone up in heaven.
Lakini alitembea akiwa na furaha.
But she was happy.
Tumwamini Yesu.
Let's have faith in Jesus Christ.
Tuelewe injili, maandiko matakatifu.
We understand and comprehend the word of God.
Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
In the name of the Lord Jesus Christ and his Holy Spirit.
Furaha.
We will receive happiness.
Kwa sababu Biblia inasema katika Wagalatia matunda ya Roho.
Because in the book of Galatians, upendo, this is where we read about the fruits of God.
Upendo, furaha, na amani, na mambo kadhalika.
Yeah, faith and love and many other beatitudes.
Ninahitaji kanisa sote tuwe na furaha hiyo, usiku na mchana.
We need the church to have that kind of happiness.
Furaha
every
ambayo,
day and every night.
Furaha ambayo haitokani na mambo tunayoyaona. Tunasema kwa Kifaransa ma circonstances, mambo ambayo yanabadilika katika ulimwengu.
It's not about happiness about the things we see in this world that change each time.
Ni furaha inayojengwa juu ya msingi wa neno la Mungu tuliopewa na Kristo.
But it's the happiness that's been built on the pillars of salvation.
Na furaha hiyo hakuna kitu shetani asitudanganye.
There is nothing, even the devil cannot steal that kind of happiness from us.
Tuliwaona watu ambao walipoteza jamaa katika vita.
We've seen so many people who've lost their families in war.
Wamoja walipoteza akili.
Some of them have gone crazy from
wengine waligonjwa magonjwa ya kichwani ambayo hayawezekani.
Some have they have psychotic diseases.
Lakini waliona Yesu.
But they
those who have Jesus in their hearts.
Roho wa Mungu anawashika.
Jesus, the Holy Spirit holds them together.
Na wanajenga juu ya neno la Mungu.
And they are built on the word of God.
Na wanafurahi.
And they are happy.
Wanajua kwamba sisi ni wageni na wapitaji duniani.
They know this world is just way for us to pass through.
Na mwisho sisi sote tutamkuta Yesu aliyetokoa.
And we'll see Jesus Christ one day.
Ninaomba sote tuwe na furaha hiyo.
My prayer this morning is for us to be happy in the Lord.
Tufurahie uzima.
We rejoice in salvation.
Furahie wokovu na tuushuhudie kwa watu wengine.
And we witness to other people about this good news.
Tufurahie wokovu huyo na tuushuhudie wengine kwa sababu ni utajiri ambao dunia haina utajiri huo.
We witness to other nations and other people because this is the wealth that cannot be found any other place.
Lakini tunapata kutoka neno la Mungu.
But it's only found in his word,
tuombe,
the Bible.
Tuombe kwa kumaliza.
Let's pray.
Baba asanti.
Thank you God.
Asanti kwa sababu ulitayarisha njia ya kutuokoa.
Because you prepared a way to save us.
Asanti kwa sababu huyu Mwafrika wa kwanza alipata wokovu na sisi sasa tumeupata wokovu.
Thank you because this first African eunuch from Ethiopia got salvation and through that we got salvation as people from Africa.
Asanti sababu zamani wa Israeli walipata wokovu lakini sisi mataifa pia tunapata wokovu.
Thank you because Israel was saved and got salvation and now all the nations are saved now.
Asanti kwa sababu kanisa lote hapa tumepata wokovu huo.
Thank you because the church right now we know we are anchored in your salvation.
Roho wa Mungu tusaidie.
May the Holy Spirit help us.
Tuwe na furaha.
We get happiness in our hearts.
Tujae matunda ya Roho.
We yield the fruits of the Holy Spirit.
Na tuwe mashahidi wako.
And we witness your word.
Ili jina lako liinuliwe.
Because your word be glorified.
Ni katika jina la Yesu tunaomba.
In the name of the Holy Spirit of Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Thank you so much for teaching us and bringing us the Word of God this morning. I want to invite you all to stand and make a circle around the outside. We're going to feast at the Lord's table as we conclude our service.